we wese mu butegetsi bwa Kongo ufite umugambi wo kumva yuko azavana ubutegetsi bw'u Rwanda akoresheje FDLR n'abambari bayo ntekereza yuko ari mukurota kumanywa kandi cyakabiri ntabwo ingoma yizaramba simpanuye umunsi muzumva yuko FDLR ya dekare intambara ikagera ku butaka bw'u Rwanda nubwo zaba santimetere 5 muzamenye yuko aka karere kagiye guhindura imipaka n'imiterere yako
cy'igihe gito
noti by'igihe gito kirambye reka mbabwire
bizagenda
uya reka mbivuge nimushaka munyage ubu ndabiza harimo abicaye uharabicaye bumva yuko amakiriro yaba FDLR kubera ibyaha bakoze n'ibindi bari mukutwumva ariko bari mukurakara banatukana reka mbivuge uwo biryaje kundega kuri libi
batari mu Rwanda
ariko batari mu Rwanda bien sûr reka mbivuge ubabaza mbabaza nkuko mu ntambara yo muri Yom Kippur Siriya yihaye ibintu byo kujya gutera igashushu bikanwa imisozi ya Golani Heights n'ikibaya cyaho kigafatwa
muri Israel
muri Israel n'uyu munsi Kongo ni duteri ifatanyije na FDLR ntekereza yuko tuzakora buffer zone ku buryo menace yacu tuyishyira kure y'abaturage bacu ibatangiye kwivugisha ngo rubavu ni wabo ngo cyangungu ni wabo noneho reka bazadutera urebe nimwongera kubona jo ibyo birirwa baririmba ngo balkanisation n'ibindi nk'ibyo ngibyo mukuri
kwizayitikorwa
tuzapusa kugera ahantu batirare share zizabo dashobora kuba ku butaka bwacu kugeza ahantu badashobora kongera kwiri groupinga ibisigayiro ni nizamenye uko izabigeza
ubwo nihe
I don't understand ariko uko biri kose as far as we can get security
ayishobora ko ariko bizagenda
mukuri kw'Imana sindaguye simbivuga nk'umusirikare ndabivuga nk'umusivili ariko mbona niba
cyangwa ni kubyifuza
ya ni nayo tugomba kurinda ubutaka bwacu buto nkuko babivuga
se Kongo ntiyabije kurinda ubwayo
serve play umunsi Kongo nkuko ibitangaza ntabwo ari Rwanda rubivuze ikadutera tuzayisunika hantu kandi bizayigora kugira ngo yongere kubona uwo mwanya iteguriramo amabi yayo
uzajyayo
njewe bampamagaye n'uyu munsi nagenda buriya ntuzamenyere muri ubwo buryo
nahira
mukuri kw'Imana isumba byose n'uyu munsi bavuze bati report ibi bimikoro byawe tubivugira kuko dufite security mon frère
wadusiga tugiye twirwa tuvuga twenyine
tukaje tuguhamagara uri mwishya
bivuze iki
bivuze ati duha makuru
reka nkubwire ijambo
muri mwe
abanyarwanda tugomba kumenya yuko ibyo dutunze byose we niba uri aho ngaho gusa uri mu kurya amafi ni nko kumenya ko yakesha iki gihugu mu gihe twaba dutewe nta n'umwanya nawe ufite gutakaza hano kuri no mikoro
bahitumanuka
kubira iki se why not reka mutabaruka ngende uwo musore
ekaba
ari mu njya mwibeshyamo wa mukora iki hano kugira ngo baze badufateje ubundi batubwire
ntago bishobora
ntago bibaho mo frere